yako bitwalia ebyasigalira byaba musayi mto aganira kusogolero enkindo zinamubuna mwana gwenga twachakala tachakala gwekikwangala kumulembo gwaffe ge twabeerako bamusayi mto gwenga oyo nkampeere sinakindi tonnazaalibwa ebinyumu nga bwebiri ffe basajja ebimuli bya Kampala twali balungi naffe ebyenyi byaffe lwakutaaguka twali bato twalina obususu kabiri kaliiri twali balamu bulungi kubanga emulaga eddagala lyaliyo twali basajja baali baagala endongo senga njagala nnyo endongo ssanyu lyange lyanimu ndongo abalala zaakunywamu mwenge z'ensonda za kidongo mwana kwenze sikutendera ebinyuma ebyaffe byali wala mucakalaku eyakudigida kubiibya kusanyuka kulola kukesa budde mwana gwe twali bakozi totuzanyisa twali bakozi nnyonnyo ddala
nemukasi wo wabanga acagala wabanga olwamutwalanga
olimu luna lwaba okuwasa abalejjalejja banneeyinuzanga twalinawo Suzana kubuulire ng'abantu baagalayo wali bandi mwali omukonga ku muntu ogugwala twali nawo la kwinta eyo nno nga bamuswangali tutyayo yali y'abazungu n'abaganda baali benkalamu kyenna bansenga emmengo new life nenkirira walala mundanga yonna etemagana erungiya n'omubi waali muzikyawooma byebakubanga nga byakikugu nnyo nga gy'obeera nti oba tuli mitala mu Latin America abakuba nnyo kalipso ezaayagalwanga abantu mu Kampala eza Bella Fonte ne Lord Kitchener kyekyo ne bakonkona endongo omukeerere n'atukana okumwenya abafumbo nga bangi bali omu abakeesezangayo mwana gwenze sikutendera ebinyumu ebyaffe byali mawa sanyuka kulola kukesa budde
twali kuzina n'okucakala ekitegeeza temwakolanga
twali bakozi totuzanyisa twali bakozi twakolanga
nemukazi wo wabanga acagala wabanga olwamutwalanga
alimu luna lwaba okuwasa balejjalejja banneeyinuzanga nga nnyo simaati era ennendabara gyennabangamu ez'omuyonaani ow'eri engulu ku Norman Cinema yali nga taseera baavu ate nno nga buli musono kwaliyo ey'owa kabina n'eyange emuserebende eno gye nabangamu n'oweekafumba mwe yanneegombera lutayanga y'eddobbi wange yali agindabirira omujijo gwaffe gwazira sigano gakugwirana gaali mazina mazungu ddala ng'osooka kutendekebwa abanga okuyiga baayiga abakakanyala amagulu ne galema tegakulemanga n'osigala bw'okutunuulira bano bakafulunga emabiibya n'atono n'akwata omulala olulala bw'oba okyatunula ne baddukira n'owo mwana kwende sikutendera omujijo gwaffe gwacakala kucakala kuteeyakudigida kubiibya kusanyuka kulola kukesa budde
twali kuzina n'okucakala ekitegeeza temwakolanga
twali bakozi totuzanyisa bali bakozi nnyo ddala
ne mukazi wo wabanga chakala wabanga olwa mutwalanga
ndi mulu nalwawo okuwasa balejjalejja banyinulanga
kyabanga nnyemedwa kuzira nakolanga kiyokwesanyusa
tulanga bunootunuulira abagamanyi nga beezinira
Bakuwasa
abalejjalejja banneeyinuza
bekyabanga nnemeddwa kuzira